baba. Angithi ngakutshela baba, angithi kuphi imali mkhulu, angithi uyastudy school.